ara lala taga mia 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 amat logo nastaha mia la irsha
iyadoon caananan ma inay
Miyuu camal iga baxaa miyaa